Mukama yebazwe. Nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama amakyaga leero, nsaba tuwonge ekiseera kino gy'ali n'okusaba. Katonda waffe omungi, tukwebaza olw'ekisaa kyo ekingi gye tuli, era tukusinza, tuggulumiza. Ebyokwebaliza tebisobola kuggwayo, Ayi Mukama, naye tusaba Katonda waffe obulamu bwaffe bubeere obwo, Ayi Mukama, obuwongere ddala okusiima n'okutendereza mu byonna. Otuma ekigambo kyo kubanga ekigambo kyo kirina okuluŋŋamizibwako, era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulirira okuli mu butukuvu. Omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Era kubanga kiramu, era kikozi, era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwojo obubiri, era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo, ennyingo n'obusomyo, era nga kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza kw'omutima. Leka, Ayi Mukama, emitima gyaffe gibeere ettaka eggimu we kinaasisinkana kusobola okubazibwa kikumi ku kikumi mirundi mingi lubeerera, erinnya lyo ligulumizibwenga. Tugaana Sitaani enkweze n'emitego egy'okugezaako ttubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna, era nga twegayira omusaayi gwa Yesu Kristo okukituukiriza, nga we tusaba mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya gaayo guli ebyobuweereza bw'abakabona. Ebyobuweereza bw'abakabona. Tuli mu kuva essuula eyasatu. Nga twongera okusomesebwa ku biragiro Mukama byawa Musa eby'enzimba n'enteekateeka z'emirimu gy'omuweema entukuvu, mwe tuyigirizibwa bingi nnyo okuva mu ssuula ya 25 ku ebyo byonna ebyali eby'okussa muweema munda, eby'okugizimbisa n'enzimba yaayo, eby'omuluggya lwayo lwonna awamu n'ebyennyambala y'abakabona n'emikolo egy'okwawula kwabwe. Leero tutandika okulaba okuwunzikibwa kw'ebiragiro bino mu ssuula eyasatu, omuli ebiragiro ku kukolebwa kw'ekyoto eky'obubaane oba obuloosa n'emirimu gyakyo oba egy'oku kyoto, ekiweebwayo olw'okwetangirira, ebbenseni ey'ekikomo enaabirwamu amafuta ag'okusiiga n'enkozesa yaago, awamu n'ebyakaloosa akookwoterezanga ku kyoto ekya zaabu. Suubira nti mutuuseeyo kuva essuula eyasatu, tusomere wamu. Ky'onookola ekyoto mu miti gya akasiya okwoterezangako obubaane, kyakwenkana sentimita 45 buli ludda mu buwanvu ne mbugazi, era kinaabeera n'obugulumivu bwa sentimita 9. Kubeeko amayembe amakole mu muti ogw'ekyoto nga si mayungeko buyunzi. Ekyoto okiteekako zaabu kyonna waggulu ne mu mbiriizi ne ku mayembe, era kikolereko omuge ogwa zaabu okukyetooloola. Wansi w'omuge mu mbiriizi z'ekyoto zombi kolerawo empeta 2 eza zaabu okuyisaamu emisituliro gyakyo nga waliwo gye kitwalibwa. Emisituliro gyakyo ogikolere mu muti ogwa akasiya era ogitegeko zaabu. Ekyoto kitereeze mu maaso g'ejjigi awali essanduuko ey'endagaano, awali ekisaanikira y'entebe ey'okusaasira ekiri ku ndagaano awo wenaakusisinkana. Alooni anaayotezanga obubaane buli nkya bw'anajjanga okulongoosa ettaala, era Alooni bw'anajjanga okukoleza ettaala akawungeezi ananyokezanga obubaane mu maaso ga Mukama mu mirembe gyammwe gyonna. Mu kyoto kino tujja kwoterezaako obubaane bulala wadde ekiweebwayo ekyokebwa newankubadde eky'eŋŋaano, era tojja kufukako ekiweebwayo ekyokunywa. Alooni anaakolanga omukolo ogw'okulangirira ku mayembe gaakyo omulundi gumu mu buli mwaka. Okulongoosa kuno okwa buli mwaka kunaakolebwanga n'omusaayi ogw'ekiweebwayo olw'ekibi mu mirembe gyammwe gyonna egigenda okujja. Ekyoto kya Mukama kino kitukuvu nnyo. Kama yebazibwe. Nga bwe gwali nti buli kyali muweema kyali kifaanani era songerezo eri Yesu Kristo, ekyoto kino okwawukana ne kye twalaba mu ssuula ey'27 eky'ekikomo era ekyali ebweru wa weema nga n'okuba kigazi era kigulumivu ku kino kyo kikiikirira obuweereza bwa Yesu Kristo obw'oluvannyuma era obw'ebiro bino. Mwali mutuolereza eri Mukama Katonda Kitaffe mu maaso g'entebe ey'ekisa, era nga bwe kyalagirwa okuteekwa mu maaso g'ejjigi awaali essanduuko ey'endagaano, awaali ekisaanikira entebe ey'okusaasira. Kubanga Kristo atutuukirira eri Kitaffe ng'omulereza waffe. Muyinza okisomako mu bbaluwa ya Yokaana esooka, essuula ey'okubiri, olunyiriri olusooka, awamu ne mu Bebulaniya essuula ey'omusanvu, olunyiriri olw'abiri mu nnya n'olw'abiri mu ttaano. Era obuweereza bwe ng'okusaba kwonna bwe kuli bulinga akaloosa akawoomu eri Mukama. Era ekyoto kino tukiraba nti kyaliko omuge, kyaliko crown mu luzungu, kubanga Yesu Kristo atuolereza nga kabaka ow'ekitiibwa. Kyeki kibeesezzaako ne zaabu okwawukana n'ekikomo okwayokyebwanga saddaaka ekyali ebweru wa weema ku mulyango ekyakiikirira okujja kw'okwasooka bwe yajja okwewaayo olw'omusango gw'ekibi. Nate ekyoto kino nakyo kyaliko amayembe okukiikirira obuyinza bw'okusaba kw'okwegayirira. Mujjukira nti n'ekyoto eky'ekikomo kyaliko amayembe. Abatakimanyi bulungi, amayembe gakiikirira obuyinza era kyekifuula okusaba okuba ekikolwa eky'obuyinza mu bwakatonda, era kyekiba kibeera nti Sitaani afuba nnyo okulemesa oba okulwanyisa okusaba. Tulaba nti emirundi egiragirwa okwotezangako obubaane nga bwe twalaba omulundi oguwedde nti buli makya n'akawungeezi kitwetaaza okwewangayo eri Mukama mu kusaba, era okuba nti ettaala lwe yalongoosebwanga n'okkumwa kiraga obukulu bw'okuba mu kigambo kya Mukama buli lwe tuba mu kubeerawo kwe nga tusaba. Nti buli kabona lwe yalinanga ogenda okuwaayo obuweereza bwe ng'alongoosa ettaala oba ng'agikuma, era yalinanga okukola ki? Okunyokeza obubaane ku kyoto kino. Noolwekyo ekyoto kino tukiraba mu nkomekerezo nti kiweebwa nga kikiikirira obuweereza bwa Yesu Kristo bw'okutwegayirira n'okutuwolereza eri Mukama buli kaseera. Tumanyi bulungi nti ffenna awatali kuwolerezebwanga Yesu Kristo tewali ngeri yonna tetusobola kubeera na buweerero eri Mukama, kubanga tumanyi nti n'obutuukirivu bwaffe biweero bikyafu gyali. Mukama yeebazwe. Bwe twongera okusoma okuva ku nnyiriri kkumi n'olumu okutuusa ku lw'ekkumi n'omukaaga, zigamba nti awo Mukama n'agamba Musa nti, "Bw'onoobalanga abaana ba Isirayiri, buli gw'onoobalanga anaasasulanga omuwendo eri Mukama olw'okununula obulamu bwe mu kiseera mw'abaliddwa kawumpuli aleme okubagwamu. Buli abalibwa ne yeegatta ku bamaze okubalibwa anaawangayo gulaamu 6 eri Mukama ng'okubala okw'awatukuvu okutongole we kuli sekeri emu yenkanankana ne gera 20. Gulaamu 6 zinaaweebwangayo ng'ekiweebwayo eri Mukama. Bonna abeegatta ku bamaze okubalibwa okuva ku b'emyaka 20 egy'obukulu n'okweyongerayo anaawaayo ekiweebwayo ekyo eri Mukama. Abagagga tebaawengayo kususa kitundu kya sekeri, n'omwavu taawengayo kitatuuka kitundu kya sekeri. Bwe munaawangayo ekiweebwayo eri Mukama olw'okwetangirira obulamu bwammwe, ensimbi abaana ba Isirayiri ze banaakuwa onoozikozesanga ku mirimu gy'eweema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Kinaabanga ekijjukizo mu maaso ga Mukama olw'okwetangirira olw'obulamu bwammwe. Ekiweebwayo kino oluvannyuma kitulaba kyafuulwa omusolo gw'omu yeekaalu, kitunnyonnyoddwa bulungi sekeri. Obanga mujjukira Yesu omusolo gwe yatuma Peetero okujja mu kyennyanja mu Matayo essuula y'17 27. Batera okusabira wano mbakubirizanga okujja ne mumuwandiika ne mumuwandiisa okwetegereza bye tusomesebwa n'okusobola okubyejjukanya bisobole okubazimba. Nti kyo kyaweebwangayo okukiikirira okuba nti emmeeme za buli omu za kyenkanyi eri Mukama akyasosola mu bantu, kubanga abagagga balina obwetaavu bwe bumu obwa Yesu Kristo ng'abaavu, ate abaavu balina obwetaavu bwe bumu obwa Yesu Kristo okusembezebwanga gyali ng'abagagga. Okuwaayo kw'ekiweebwayo kino kwali kwasanguza nti obulamu bwabwe bwabeesebwangawo Mukama, era ssente ezaaweebwangayo mu kiweebwayo kino ze zaakozesebwanga okugula buli kyali kikozesebwa mu buweereza bw'omuweema era oluvannyumako mu yeekaalu, nti buli yawezanga 20 yalinanga okukiwangayo. Bw'oba omusomi wa Bayibuli ojjukira nti Kabaka Dawudi we yakemebwa Sitaani mu by'omu mirembe ekisooka essuula ey'21 n'abala abaana ba Isirayiri nga takozesezza kiweebwayo kino, baatokomoka ne bafa kawumpuli 70 ne bafa. Kubanga okubala abaana ba Isirayiri tekyali na kuleeta kwenyumiriza mu bantu oba jje Kabaka oba oyo Katonda gwe yali atadde mu buyinza yalina. Kyalinga okugira amalala. Kyava kiwaayo nti wadde kibanga kyetaagisa ne mumanya emiwendo gy'abantu abali mu bungi bwammwe oba mubafeeko mu ngeri y'ekigere ekiterevu. Kiba kyetaagisa okuba nti mukikola nga abamanyi nti obulamu bwammwe bubeesebwawo Mukama, emmeeme zammwe zibeesebwawo Mukama, kwe kukikola n'ekiweebwayo. Mukitegedde bulungi? Era akibakakasizza nti kino mukikola olw'okwetangirira obulamu bwammwe. Soma Munyiri 17 okutuusa mu 21, zigamba nti awo Mukama n'agamba Musa nti, onookola ebbenseni enaabirwamu nga ya kikomo, n'ekyetuulako nga kya kikomo. Giteeke wakati w'ekyoto n'eweema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu, osseemu amazzi. Alooni ne batabani be ge banaakozesanga okunaaba engalo zaabwe n'ebigere byabwe bwe banaabanga bagenda okuyingira mu weema ey'okusisinkanirangamu, banaanaabanga amazzi baleme okufa. Era ne bwe banajjanga ku kyoto okuweereza nga bawaayo eri Mukama ekiweebwayo ekyokye n'omuliro, banaanaabanga engalo zaabwe n'ebigere byabwe baleme okufa. Kino kinaabanga ekiragiro eky'olubeerera eri Alooni n'ezzadde lye emirembe gyonna. Kama yeebazibwe. Tulaba nti omuntu kyeyaddangako okulaba ng'ayingidde mu kubeerawo kwa Mukama wano, kyeyaddangako okulaba ng'amaze okulaba ekyoto eyali ebbeesenyi eno ey'ekikomo ng'erimu amazzi, kyekiragirwa wano. Kubanga muno mwalimu amazzi ag'okunaaba agakiikirira ekigambo kya Mukama, bakabona ge baalinanga okukozesanga okwerongoosa, kubanga gaakiikiriranga obwetaavu bwabwe obw'okuba abalongoofu mu buweereza bwabwe nga balongoosebwa ekigambo. Bw'ogeberayo mu Yokaana essuula 15 olunyiriri olw'okusatu, Yokaana 15:3 lugamba nti, mwekaakano muli balongoofu olw'ekigambo kye mbagambye. Ate era mu Befeso essuula 5:26 lugamba nti, yaginaaza n'amazzi n'agitukuza n'ekigambo kye. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo obuweereza eri Mukama tumanyi bulungi nti bakabona bwe baakolanga bwalimu okuddugala, kusala ebisolo byonna byali bibakyafuwaza. N'olwekyo baalinanga okugenda ku bensenyi eyo ne basenamu amazzi, tebalina kunaabiramu, balina kusenamu mazzi. Nga naffe kitugwanira abaweereza ba Mukama okuba nti buli lwe tuba tugenda mu buweereza eri Katonda tusenamu mazzi g'ekigambo, kuba nti kitukuza emyoyo gyaffe oba emmeeme zaffe mutendera ku mutendera. Bwe weetegereza Dawudi mu Zabbuli 26 alaga obwetaavu bw'okwerongoosanga okusobola okuba ng'ajja ku kyoto kya Mukama. Zabbuli 26, tumanyi nti Dawudi yayagalanga nnyo okubeera kwa Mukama, era ayitibwa omusajja w'omutima gwa Katonda kuba nti gwamuli nnyo ku bwanjo. Naye mujja kusomayo yonna oluvannyumako. Agamba mu linnyo olw'omukaaga nti, naaba mu ngalo zange okulaganga bwe sirina misango, ne ndyoka nzija ku kyoto kyo, ayi Mukama. Kama yeebazibwe. Kirina otuleetera okumanya n'okutegeera nti obuweereza waffe eri Mukama tulina okubusookerezanga okwewaayo gy'ali okutukuzibwanga. Mukama yeebazibwe. Bwe mujjukirako mu Yokaana ku kiro ekyasembayo Yesu Kristo yalina ekijjulo kye n'abayigiriza bwe. Weyenaanike Tawulo n'ayagala okubanaaza ebigere. Petero n'amugamba nti tojja kunnaaza, ng'alaba nti yeetoowaza nnyo okuba nti omulimu ogusinga okuba nti gulina kukolwa oyo asingira ddala wansi mu baweereza, ate mukama waabwe gw'akola gye bali. Mukama n'amugamba nti bwe siikunaaza bigere tolina kitundu kyonna nange. Awo Petero n'alaba nti ensonga y'amaanyi nnyo mukama wange gy'aliko, n'amugamba nti naazanze nno oba wange bwe guti we guli, nze nansobola okuba ekitundu mugwe. N'amugamba nti nedda, nga omulabe wali abagamba nti ekigambo kye mbawadde kye kibatukuza. Era omuntu w'anaaziwa ebigere nti we tutukuzibwa mu kwenenya, mu kweyongera eri Katonda waffe olw'entambula zaffe enkyamu oba ezikyama buli kaseera mu bugenderevu ne mbutali, olwo tusaanyizibwa olw'omusaayi gwa Yesu Kristo okuba abaweereza be. Saba tusome mu kuva essuula gye tuli ey'asatu, okuva ku nnyiriri olw'abiri mu bbiri okutuusa ku lw'asatu mu ssatu. Nti awo Mukama n'agamba Musa nti ddira ebyakawoowo bino eby'omuwendo, kiro mukaaga ez'omugavu omuyenge omuka, ne kiro ssatu eza kinamoni, ne kiro ssatu eza kalamu omuwoomerevu, ne kiro mukaaga eza kasiya, ne lita nnya ez'amafuta g'omuzeyituuni ng'ebipimo by'obuzito bw'omuwatukuvu bwe biri. Bino byonna obikolemu amafuta amatukuvu ag'okusiiga nga bigattikibbwa bulungi ng'ebikoleddwa omutabuzi w'ebyakawoowo, ne galyoka gabeera amafuta amatukuvu ag'okufukibwangako. Olyoke osiige n'amafuta ago Weema ya Mukama ey'okusisinkanirangamu, n'essanduuko ey'endagaano, n'emmeeza ne bibeerako byonna, n'ekikondo ky'ettaala n'ebyakyo byonna, n'ekyoto eky'obubaane, n'ekyoto eky'ekiweebwayo ekyokebwa, n'ebikozesebwako, n'ebbenseni ne kwetuula. Obyawule bifuuke bitukuvu nnyo, era buli ekinaabikomangako nga nakyo kifuuka kitukuvu. Alooni ne batabani be onoobafukangako amafuta, obaawule balyoke bampeerezenga nga bakabona. Era abaana ba Isirayiri obagambe nti, gano ge ganaabanga amafuta gange amatukuvu ag'okufukibwangako mu mirembe gyammwe gyonna. Tegajjanga kufukibwa ku bantu ba bulijjo, era tewaabangawo amafuta amalala agatabulwa mu ngeri eno. Gano matukuvu, era mujjukirenga nti matukuvu. Omuntu yenna anaakolanga amafuta gaakalifuuwa okufaanana ne gano, oba anaafukanga gano ku muntu yenna atali kabona, anaawaŋŋangusibwanga n'ava mu bantu waabwe. Kama yebazu tuli wamu, nzo gamba ebiragiro nga bingi, era kitulaze wano mu lunyo olw'abiri mu bbiri nti awo Mukama kiwa nti Musa yabiweebwanga wawandiika nga wafunamu ne interludes, Mukama n'addamu n'amuwa paragraphs oba sections endala, nti bino bye byali ebinnuggo by'amafuta g'okusiiga, ingredients za anointing oil, ge baalinanga okukozesa okusiiga mu kutongoza bannabbi, bakabona ne bakabaka, kubanga ofiisi ezessatu zaali zaabo abatongozebbwa okuweereza eri Katonda n'eri abantu be mu buyinza bwa Katonda. Tuli wamu? Era n'ebyo byonna kuviira ddala mu ssuula ya 25 ebyali biragiddwa okukola oba okukozesebwa, byalina okutongozebwa amafuta gano okubanga ebiwongeddwayo eri Mukama. Amafuta gano nga bwe tubuuliddwa galina akawoowo akawoomu ennyo. Era mujjukire nti muweema ne muluja yonna kubanga walingayo okwokya ebisolo okusalako ebisolo lwe bityo nga akasukaamu kayinza obutaba kalungi kyokka Katonda n'ayagala nti kibe nga kitegeerekeka nti obuweereza eri Mukama bulina okubanga buwoomu. It's pleasant. Kama yebazwe. Noolwekyo buli kimu kibe nga kisaabiddwa amafuta gano amatukuvu agajjudde obuloosa buno olwo buli abo bonna abaweereza ne be bakozesa bibe nga bijjudde akawoomu mu kifo. Mukama yebazwe. Kikulaga eky'okusoomoozebwa eri abaweereza ba Katonda. Sigamba abaweereza ku butuuti oba mu bitongole ebitali bimu oba bakebezi oba baki. Ffenna tuli baweereza ba Mukama. Obuweereza bwaffe eri Katonda bulina okuba obuwoomu eri abo bonna be tuweereza. Mukama yebazwe. Mukama yebazwe. Kino kisobozesebwa Mwoyo Mutukuvu. Kubanga era tumanyi nti amafuta mu byawandiikibwa kabonero ka Mwoyo Mutukuvu. Weewaawo. Era nga bwe guli nti okubeera kwe kwokka kwe kutusobozesa okuweereza eri Mukama Katonda. Bwe gutyo Mukama ky'aba agamba mu lunyiriri olwasatu nti Alooni ne batabani be onoobafukako amafuta obaawule balyoke bampeerezenga nga bakabona. Kyetwalaba mu biragiro ebyaweebwa omulundi oguwedde bwe twali tulaba okwawulwa kwa bakabona. Nti ebyo byonna bye baakolanga okumala ennaku 7 ng'emikolo ku bakabona nga kimaze okubeezebwawo era n'ebyo byonna ekikondo ky'ettaala, emmeeza ey'okulagirwako, ebyoto byonna, amabenseni byonna byalina okusiigibwa amafuta gano. Okubeerawo kwa Mukama kusobola okubanga obuweereza bwakwo oba obubeeramu buwoomu. Mukama yebazwe. Mukama tulaba nti akikkaatiriza obutukuvu bw'amafuta gano mu lunyiriri olw'asatu mu bbiri. Tegajja kufukibwa ku bantu ba bulijjo era tewabangawo amafuta amalala agatabulwa mu ngeri eno gano matukuvu era mujjukirenga nti matukuvu. Waliwo okwolesebwa kwe tukozesa mu ndagaano empya ey'okussa amafuta ag'okutongoza ebyo bye tukozesa mu bulamu bwaffe nga tukimanyi nti tukikozesa okuba nti tuli mu kukkiriza ngaffe abaweereza ba Katonda n'ebyatuwa okuba nti bigwanidde okutongozebwa eri Katonda. Mumanyi bulungi essaddaaka eziweebwa ebweru mu bwakabaka obulala obutali bwa Katonda ezitongoza eby'obwakabaka obwo eri Sitaani bwe zikolwa. Weewaawo. Ffe mu kukkiriza nga tumaze okusaba n'okuwonga ebyo Mukama by'atuwa oba mmotoka oba nnyumba oba bya bugagga byonna bye tuba tusikirizibwa okuba nti tubiwonga eri Mukama olw'erinnya lya Yesu Kristo mwe tubiwongera. Bwe banga okulembezebwa oba oluŋŋamizibwa Mukama okuba nti obisaabako amafuta agaba gatongozebwa okwawula kwabo kube nga nako kubitongoza okuba nti biweebwayo eri Mukama okumugulumizanga. Mukama yebazibwe. Ekyo mbabuulirira kirina kukolwa mu kutegeera. With understanding. Mukama yebazibwe. Tweyongereyo Vaunirasatumunya tusakurasatumuomunana. Nti awo Mukama n'agamba Musa nti ddira ebyakaloosa bino eby'omuwendo ennyo sitakite nonuka ne galabano n'obubaane obuka nga byenkanankana obuzito okolemu ebyakaloosa eby'omuwendo bibe ng'ebikoleddwa omukugu w'ebyakaloosa obiteekemu omunnyo bibeere birongoofu era nga bitukuvu. Onoggyako ekitundu n'okisa ne kifuuka lufufugge powder n'okiteeka okwolekera essanduuko y'endagaano mu weema ya Mukama ey'okusisinkanirangamu, awo wenaakusisinkananga. Era kinaabeeranga kitukuvu nnyo gy'oli. Temwekoleranga ebyakaloosa ebyammwe ku bwammwe mu ntabula eno. Bino binaabanga bitukuvu era nga bya Mukama. Omuntu yenna alikola ebibifaanana yeesanyuse olw'akaloosa kwabyo, anaawaŋŋangusibwanga n'ava mu bantu b'ewaabwe. Mukama yeebazibwe. Bino bye byali binnunuggo byakaloosa nako akaali ak'omuwendo, sweet incense oba perfume, nti kaali ka muwendo nnyo era nga kawulibbwa eri Mukama. Ketulaba katabulwamu omunnyo okuba ebirongoofu era nga bitukuvu. Bw'ojjukira Pawulo omutume by'agamba Bakolosaayi essula ey'okuna, Colossians essula ey'okuna olunyo olw'omukaaga, agamba nti enjogera yammwe ebeerenga ya kisa era ng'enoga omunnyo, muleke mumanye eky'okwanukulanga buli muntu yenna. Mukama yeebazibwe. Tulaba nti ebyokuweesebwayo kwa kaloosa kano mu buweereza eri Mukama, kubanga kano ke kaloosa akaateekebwanga ku kyoto kye tubuuliddwa mu ntandikwa y'essuula eno, kwalinga obuweereza bw'amasinza n'amatendo, omutwalirwa n'obujulizi n'obujulirwa, omutwalirwa n'okusaba n'okusabiranga, ebyo byonna ebyali nga biweesa Mukama ekitiibwa oba ebizimba obwakabaka bwe oba ebigulumiza obwakabaka bwe. Mukama yeebazibwe. Era n'agamba nti bitabulwengamu omunnyo, nga we kiragwa nti obuweereza bwaffe bwonna bwe butabulwamu omunnyo ogw'ekisa, grace, obwo bubuweesa okuba obuweereza obusiimibwa. Mukama yeebazibwe. Busiimibwa abo be tuweereza, ne busiimibwa n'oyo gwe tuweerereza eri abo be tuweereza. Tuli wamu? Era nkikakasa nga bwe tumanyi nti Mukama waffe Yesu Kristo bw'ati bwe yayanukulanga buli omu mu kisa. Kubanga wadde emirundi entakera mwalimu ebiseera we yalangiriranga Abafalisaayo, tumanyi nti obuweereza bwe obwa Yesu Kristo bwali bwa kisa kingi. Bwali kyakulabirako gye tuli nga bakabona be, kubanga yatulekawo mu kifaananyi kye. Weewaawo, nti weewaawo, ffe be yalekawo mu kifaananyi kye, ffe baatwongoza n'Omwoyo Omutukuvu okumuweereza. Mukama yeebazibwe. Oba temwagala kikkiriza, kambakakase nti mugaana bugaanyi naye ngwe gw'amaze okutongoza lwakuba akuyise n'akulokola n'akusaako Omwoyo Omutukuvu gw'olina okuba ng'ojjuzibwa buli kaseera okutuukiriza okuyitibwako. Mukama yeebazibwe. Njagala kuwulira amiina ewerako. Kubanga okusomesebwa kwaffe okwa leero omulama guli eby'obuweereza bw'abakabona. Omulundi ogwaggwa twalaba okwawula kw'abakabona, ate ne tulagwa mu ssuula eno eyasatu nti eby'obuweereza bwabwe bisaanira ebyo byonna bye tusomesebwako amakya ga leero. Mukama yeebazibwe. Noolwekyo nsaba Omwoyo Omutukuvu atuwe okutegeera obulungi. Fumiitiriza ku ebyo ebikusomesebwa, kyenva mbagamba okuwandiikanga n'okussa omwoyo ku ebyo ebibasomesebwanga, osobole okutambulira mu kutegeera. Kye kijja okuzimba obuweereza bwo, kye kijja okuzzangamu amaanyi nga gaggwamu, kye kijja okutukuza ng'owaba oba okutuukiriza ng'owaba, kye kijja okutongoza eri abalala. Ebyo byonna ngabe tusomesebwa amachagalere ebyobuweereza bwaba kabona kubanga Yesu Kristo yalina ekyokulabirako fenna kyetumulabirako ekiragwa ebyo byonna betulabe ekola ki biteekwa muweema ebiteekwa wabweru wa weema mukitwala bulungi mukitegeera bulungi olwo fenna abantu bajja mu Isirayiri okuba nti tumuweereza ng'abaana be oba abalonde be tukolera mu ekyo nga walagira oba mu ebyo nga walagira mu byawandiikibwa Mukama yeebazibwe Mukama yeebazibwe Saba tuyimirire nga tusaba nga tumaliriza Katonda waffe kitaffe omwagalwa Katonda ayinza byonna tukusinza era tugulumiza era tukutendereza olw'ekitiibwa ky'obuyinza bw'otuwa okuba abaweereza abo olw'omusaayi gwa Yesu Kristo buli kaseera ayi Mukama tuneetoowazanga gy'oli emitima gyaffe emmeeme zaffe emibiri gyaffe eby'obugagga bwaffe ebiseera byaffe byonna ayi Mukama bibe ebyo ayi Mukama ebireetera akaloosa akawoomu gy'oli tuleme kuweebuuka wadde okwesittaza abo bonna be tuweererezaamu ne be tuweerereza gy'oli Katonda waffe omulungi tumanyi nti gwe akola mu ffe olw'Omwoyo Omutukuvu n'ekigambo kye kitukuvu n'olwekyo nga kizze gye tuli okututukuza n'otunaaza amakya ga leero tusaba ayi Katonda waffe omulungi kitunywereze ddala mu butuukirivu mu mirembe ne mu ssanyu mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe kama abawe ennyo omukisa